I'm a soldier in Washington. Out of red zone.
Akama. Kande kamumbanga gambala.
Master records, you know. Yeah. Bri bang 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 bang. Zip Z double CD, you woma. Woma. Kubia bufana nyinga bwengu siga. Sibam tima to ukweka kubanga mwengu tiba ubufana nyine businema sisobola kuliera birange dogozi lieli womo kusama lwa wangamba kama kana matuwa gale kagasanuka katidamo ngamba akama kande kamubanga ngampala akama Damo bungambo bugambo muzibula akama ntimperekera kawontiawo akama nebona tona binti akama kamala burunti okobogata ko smile na design onyuma katonda ya buwagalanti kanamanyi geddobozi lyo lyetige kansisimula bulitiro mapimo mukwano go biebi ku minzani yeddobozi yo nandikusabyo bano tagenda naye abakadde tobanyoma katiddamu ngamba akama kande kamubanga ngampala akama ndamu obungambo obugambo muzibula akama Perekera kawontiawo akama
Bri bam 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 bam
akama
Sama soja na Washington
akama
Bri bam 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 bam
akama omoyo ke kagenda nago gawaddo mubiri kagule kawano akama nechiro ke kapotulo kalowoza nansumagira kanamanyi geddobozi lyo lyetige kansisimula buli kiro kampimapima omukwano gwo byebye ku mizaani yeddobozi lyo nandikusabyo bano tagenda naye abakadde tobanyoma